Sashe isivani lentombazane yakhethe mina emshintshi nami Sashe isivani lentombazane yakhethe mina emshintshi nami Sashe isivani ngilenga yakhethe mina emshintshi nami Ayishaya bebekile basale bekhala emshintshi nami Ngayishaya bebhekile basale bekhala emshintshi manje Sashela sibaningi le ntombazane yakhetha mina emshintshi
Ngayishaya bebhekile basale bekhala emshintshi nami.